Na Uganda yeteka teka lukundo mkulembezo upia kuna kuruko sencha uruko na vitongulu vya government vionge dokumi ya guanga anga wagendo kenda maso no kuweleza banansi no kuna kurukulonda kulele chitongule chuna inzo kuhugiriza msigansi mbichi set house investors protection unit kano edisi na kalema agani government ya maridi duhaka sango kuhonda kubera kwa mireme na tegezanti chigenda kule wa mumbira ya bufunanyi zibwa nakali maungire no kugumya musiganzi mbali mu Uganda okusinga abagwira ndiye gwanga legenda sigali kakam herane Uganda bona bali mu mbere basobozesa okusinga nga bafuna obuweereza bwe beetaaga ku mitendere gy'enjawulo yabadde asinkanye bannamawulire galomu n'ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo okwa badde dwaire kule ye mulago ekitongole kigatano makolero kiugana manufacturers association wamu n'omukawo ogufayo ku nsonga z'obusuubuzi Uganda Development Forum bani beyama tebagenda kole kisoboka okulaba nga enteekateeka zonna ez'akalulu zitambula awatali ntaataganya zonna ery'obuweereza.